Yekobee.com.
Monster Records.
Uru rukundo ruzagera kure kuko ninge nawe gusa dutuma rufatika tunoza inzira yarwo dukora nk'umuntu njye nawe ibyerekezo ni bine icyanjyeho ni ikime ni wowe eyi wowe gusa wowe mfata unkomeze nunde kure unkunde nunge kure numbwire unyongorere urukundo rwigaragaze nkomeze nkwite mapupete desikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza ntabwo bizangora kubw'urukundo shyira umutima hamwe buri nshuro umutima wanjye utera nyiriho inyibutsa ko kugukunda ari ihame iyo nakubona useka n'inseko yanjye iratakara na lelio na lulayo tue tous que je prive ndagusabye abarukubiza kuma pupupu pupupu niyo nakubonera kure hagati yacu nta kindi mbona wowe mfata unkomeze nunde kure unkunde nunge kure numbwire unyongorere urukundo rwigaragaze nkomeze nkwite mapupete desikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza ntabwo bizangora kubw'urukundo shyira umutima hamwe
Yekobee.com.